ukuhlubu uNkulunkulu imvamisa aqali ngento enkulu yebo nebala kuyenzeka kwesinye isikhathi kodwa kwezinye akubi njalo kuqala ngento encane egcina ikhukhumala njengegwinya uqobo igcina isidombolo lokuhlubuka angikubengelele phela ngikwamukele futhi engosine fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks mumva le kwiTestament ledala abantu bakaNkulunkulu babebizelwe ukugwema ukudla kohlobo oluthile yebo kwakubalungele lokho ngokwesikhathi kwaze kwaba ziyaguquka izinto sebeyiswa ekudingisweni eminyakeni la ko-586 before Christ omnye wabantu bakaNkulunkulu insizwe esencane egama layo nguDaniel isiyithola isesigodlweni senkosi uNebukadnezar usungayicabangela ukuthunazeka kwesiko lamaJuda emva kokuba amaBhabhiloni ecekelwe phansi iJerusalema elabe liyinhloko yenkolo yawo. Lolo phawu lwalisho emhlabeni wonke ukuthi wehluliwe u-Israyeli futhi noNkulunkulu wawo akalutho. Ngasekuqaleni kwendaba, uDaniel oyisigqila kuleso sikhathi ubhekene nenkanankana yenkinga yokuthi adle noma angakudli ukudla okubekwe phambi kwakhe. Mhlawumbe umbuzo ozothi, ngihloniphe uNkulunkulu obuye ehluliwe? Kumbe ngihambe neningi ngidle ukudla nami? Ake sizwe kahle le ndaba. Daniel 1:8-9. Kepha uDaniel wayimisela enhlizweni yakhe ukuba angayingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathene ukuba angayingcolisi. UNkulunkulu wamnika uDaniel ukuba athole umusa nobumnene emehlweni enduna yabathene. UDaniel wanquma ukubhonkula ame amelinto engambiza alahlekelwe impilo yakhe. Kwambiza ukholo nesibindi uNkulunkulu owamvuza ngaso ngenduna yabathenwa uAshpenaz. Indawo lenathi esithola sikuyo nanamhlanje. Ngihambe neningi kumbe ngankulunkulu ngimele ngikwaziyo ukuthi kuliqiniso. Imvamisa sikhwicimsila sihobe ngakulolu hlangothi lweningi ngoba sesaba imphumela engase isivelele uma sinqaba indla zokuphila zakulelizwe. Ngizwe kahle sihlobo sami. UNkulunkulu uyabahlonipha laba bamhloniphayo. Bhunkula, nquma ukuba uqine. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uma lezi nkulumo zikuthintile ungayithola nge-audio ye-WhatsApp nombolo yethu ithi 067-706-0077. Inkosi mayiqinise.